gonna do everything for you. Don't only zone as a Julia Quesu. Wakoma teka ni amuru. Utakavyo. Acha kupopendo kiwa package for. Uko smart, uko loyal. Na sauti yako nyororo. Sina papara ya moyo. Wakileta maneno flash. Tell them girl you are the one I want. Oh, oh yeah.
Today I'm marrying you.
You are my love, my bestie friend.
Today I'm marrying you.
Aibu kwa walotaka tuwachane.
Today I'm marrying you.
Litupiga kipapai. Na unandoto miujiza. Ulikubali ufenatai. Mie mikono juu. Ushinde we, ushinde wewe. Vote nitapakua. Ushibe we, ushibe wewe. Nesta teka duniani, duniani, duniani. Kijaenda mbali nami, mbali nami, mbali nami. Nisha popa imani wa ubani.
Uko smart, uko loyal.
Oh, utaki niumiza.
Na sauti yako nyororo.
Oh, ya kutuliza.
Sina papara ya moyo.
Oh, ya kuchukiza.
Wakileta maneno flash. Tell them girl you are the one I want. Oh, oh yeah.
Today I'm marrying you.
You are my love, my bestie friend.
Today I'm marrying you.
Aibu kwa walotaka tuwachane.
Today I'm marrying you. Today I'm marrying you.
Tuwachane milele daima. Wapi wakanga sumu. Pige pige doma.
Leonora, Leonora.
Omina wewe.
Leonora, Leonora.
Acha chonge chonge doma.
Leonora.